boy call me number one. Bad essa.
It's the kids, baby.
Oh. Kwetu suna wejigembe unamkuna huku walona meno anatafuna mwenye kisu kikali kala nyama leo kidari kachwa na jimama leo kwetu kuna sherehe oya leo sherehe mpaka kesho tumeanza leo wasio toka wametoka leo wameifuata sherehe oya kwetu kuna sherehe uriwaza mapenzi tukawaza pesa. Ona ya navyo kutesa siye kwetu ni shire. Oya leo shire. We don't really mind that tukikesha. Eri wakia teki nyesha leo siku ya shire. Oya leo shire. Wanangu huku
una shire.
Huku
una shire.
Huku
ni shire.
Oh.